SoundCloud.com.
Pulina po beta, wesi alina koko bomba. Beta bo beta, uchino kushinge mfo. Wana baby, fakuta imina itawi. Kunoko turi, ishira mkuta temulavu turi. Wana baby, fakuta imina itawi. Kunoko turi, ishira mkwangala temulavu turi. Ama na belebu, na malavu mpendela. Yes, ama belebu, mkusante tumbo na kushalati.
Louder.com.